Polly G on the beat, boy.
The Mix Machine.
Namaste.
Yeah, yeah, yeah.
Mix Machine.
Temnika Kingeo.
Polly G. Kingeo, I say. Bakushiriwe Azoti bala chitikanga mwana dangote Paliwa pride badani fweba sakamate Boasting nanjala Boasting nanjala
Uwa manzota Uwa manzota
Kukubulosha
Uwa manzota
Baba machikai
Uwa manzota Uwa manzota
Inokutabwai
Uwa manzota Uwa manzota
Malabulo shama poor man's daughter. No benefit, don't say fi wa fin daughter. Pa social media bantu batch ticker. Baba nenda la madi onse fish tash fika. Hey, where have you packed? Challenge you push po so so. Jovele wala padia mwene mwefi so so. Na wana cash bize fake life. Instead bize push to be wifey. Hey, after kukumana bai san fiola. Nebo no ishi baba pepe ke fiola Abolo kugeoza pakanti deti Wala kuba suponsa nikishi deti hey. Azoti bala chitikanga mwana dangote Paliwa pride badani fweba sakamate Boasting nanjala Boasting nanjala
Uwa manzota Uwa manzota
Kukubulosha
Uwa manzota
Baba machikai
Uwa manzota
Inokuta boy,
poor man's daughter.
Wala bulo shama
poor man's daughter.
Babali pama moni mwana lish kidi. Gaba mwani mpie miti mani speedy. Bala teya kula pita feno kunusha. Mashik sana baba feki no kusunsha. They are like ta filembeka. Tafidi ile lole shefe filemeka hey. Alenji pusha moto kata kwete bala wala. Block bitch nimpi ata kwete wala Akansha fumi na feku puwa family,
family.
Shidia mupelele futi na kabili Awe. Azoti bala chitika mwana mayaya Kawale nikishika nosonya mayaya hey. Azoti bala chitika nga mwana dangote Paliwa pride badani fweba sakamate Boasting nanjala Boasting nanjala
Uwa manzota
Kukubulosha
Uwa manzota
Baba machikai
Uwa manzota Uwa manzota
Inokutabwai
Uwa manzota Uwa manzota
Wala kulosha
mapuwa manzota
Kansi ya zama flesh ya mapelela pamwela mweba nungila kalu kushumumuli ulife kukupala maunga etemule Mia thought me pini ba post lenti kansi ni ya chama type pa 70 unga kwa semule Kustatus my man ma photo yo download ya pali zimia nepa bazamule Pali ma block pati munzelu sivanga kule Tizingara tech size setting ana mova we mkumana kwanu sivi machingana kantete block guy pati wishini nchush Chito pwerekela kumozina juice
hey, Azoti bala chitikanga mwana dangote Paliwa pride badani fweba sakamate
yeah.
Boasting nanjala Boasting nanjala
Uwa manzota Uwa manzota
Kukubulosha
Uwa manzota
Baba machikai
Uwa manzota Uwa manzota
Inokutabwai
Uwa manzota Poor man's daughter.
Wala bulo shama
poor man's daughter.
Yali shubi kwa nifafine, it's all about the reality. Yeah. Mshuwa na ifutuwa lale kwa kudatinga fama bulo kugeozi.
M Beats Music.
Awa kuchili uwe. King Ewa ise. Poor G. Mix Machine. Pafili mba.